Yeah.
Check.
Yeah. Friend.
Check
your blanda. Nimbe baris bila shada. Check your blanda. HX alimea mahaga. Check your blanda. Alpata dina alisomea maranda. Na bada and die to beef. Bro Z atwezi beef. Check your blanda. Nimbe baris bila shada. Check your blanda. HX alimea mahaga. Check your blanda. Alpata dina alisomea maranda. Done day to beef, bro. Z at Wesley beef. Hey, trap tango day one. Mina flow katao. Kota ya konyagi na iches na kibao. Generally, mikins ni akusafisha mdomo. Niko west past Kisumu. Dala. Pita maseno, niko Luanda. Suna juice you vuta tree. Suna juice you vuta tree. Hey, pita maseno, niko Luanda. Just you would a tree, hey. Check your blanda, nimbe baris bila shada. Check your blanda, yeti excel imea mahaga. Check your blanda, alpata dina alisomea maranda. Na bada andai to beef, bro, zia tuwezi beef. Check your blanda, nimbe baris bila shada. Check your blanda, yeti excel imea mahaga. Check your blanda, alpata dina alisomea maranda. Na bada andai to beef. Koma vela niko jaba. Niko stu sija dos tangu jana. Macho red bado sija nyanya. Ikitokea suni peleke na rada. Peleke na rieng. Peleke na rieng. Peleke na. Peleke na. Yeah. Check your blanda. Nimbe baris bila shada. Check your blanda. HX alimea mahaga. Check your blanda. Alipata dina alisomea maranda. Na bado andai to beef. Bro Z atwezi beef. Check your blanda. Nimbe baris bila shada. Check your blanda. HX alimea mahaga. Check your blanda. Alipata dina alisomea maranda. Na bado andai to beef. Bro Z atwezi beef.
Arnal boy kiss.